yeah. Rap beat on this one. Na boss case for them. Don't fire to the quadra. Villa Ferry. Bebufani kupwele la ine kuna zilumwe Zabwala lika Nipasi chance again Nifuna kukukonda osa mbele la bantu.
He is a chape rumai. Rumai si wana funo mbele la baby. Uli ine wana fala matu be. Yese rumai. Yese rumai si wana funo mbele la baby.
Wana sowa kazi wa matinja Wanisi ya kukamu angatini kutia tinja Nema wishinga baby sini na kusive Chavene ni makamba wae suma mvela Natana likwetu wae na kutenga Nitumaluma ututupa kupeneka Boyamba au mwende vitu venze mushe Natuma switu choku Hapa natapo ya santu katiki choku L-O-V-E ine awe Nifuna P tapo inaka L-P You say M-I tapo S me no Niziratiwe mtu newo na mafili Patiwa zako njia makuna maposa Ninazikondi pali iwe Na iwe unazikondi pali ine Patitema zako
He is a chape rumai. Rumai si wana funo mbelela baby. Uli ine wezo fala matu be. Yese rumai. Yese rumai si wana funo mbelela baby.
Side.